nkulete deka site kogendo sanga sound effects zonna nchidamu sound effects zonna so zogendo kozesa osobola okufuna videos ezi trending mulaba ba tiktokers abamanyi na bakozesa bu sound zoo nemwebuza buvaawo tebuva mu bbanga kati bwogulawo ka site kano kafaanana bwe kati kaleeta sound zezo zonna nga zirabika bweziti kati osobola okutesting emu ku emu n'olaba ekkolera ugezange eyo neyo ndowooza oziwulira so waliwo neekano kasaamu so so bw'oba oyagala okugidawunloadinga ogenda awo n'okoona ku kigambo ekyo okuli gundi gy'oyo oyagala ne openinga bw'etyo neekusimu kikola bulungi then n'ogira n'odawunloadinga as mp3 so kati obusawundi buno osobola obukozesa eyeetaaga site eno jangu mu comment ogambe I want that website, I want that AI njakubanga kusindikira tuddemu mukadda.